1 Timoteo 2.
Tsono choyamba ndikukupemphani kuti pakhale mapemphero opempherera anthu onse. Mapemphero ake akhale opemba, opempha ndi othokoza Mulungu. Muziwapempherera mafumu onse ndi amene ali ndi ulamuliro, kuti tikhale ndi moyo wabata ndi wamtendere. Tizitamanda Mulungu pa zonse ndi kumadzilemekeza. Zimene zinzabwino ndi zokondweletsa pamaso pa Mulungu, mpulumutsi wathu. Iye amafuna kuti anthu onse apulumuke ndipo kuti adziwe choona. Pajatu Mulungu ndi mmodzi yekha. Mkhala pakati mmodzi yekhanso, pakati pa Mulungu ndi anthu. Munthu uja timati Kristu Yesu. Iyeyo adadzipereka kuti akhale momboli wa anthu onse. Umenewu unali umboni umene udaperekedwa pa nthawi yake. Nchifukwa chake ine adandika kuti ndikhale mlaliki wake ndiponso mtumwi, wophunzitsa anthu a mitundu ina mawu a chikhupiriro choona. Sindikunamatu ayi, ndikunena zoona. Ndikufuna kuti paliponse amuna popemphera azikweza manja awo kwa Mulungu momchitira ulemu, mopanda mkwiyo kapena kukangana. Ndikufunanso kuti akazi azivala mwaulemu, mwanzelu ndi moyenera. Inde adzikongoletse, komatu osati ndi tsitsi lochita kukonza monyanyira, kapena ndi zokongoletsa za golide, kapena mikanda ya mtengo wapatali, kapena zovala za mtengo wapatali. Kwenikweni adzikongoletse ndi ntchito zabwino, monga ayenera kuchitira akazi amene amati ndi opembedza Mulungu. Akazi pophunzitsidwa, azikhala chete ndi mtima wodzichepetsa. Sindilola kuti mkazi aziphunzitsa kapena kukhala ndi ulamuliro pa amuna. Mkazi kwake nkukhala chete. Paja Adamu ndi adayambira kulengedwa pambuyo pake Heva. Ndiponso si Adamu amene adanyengedwa, koma mkaziyo ndiye adanyengedwa naphwanya lamulo la Mulungu. Koma mkazi adzapulumukabe kudzera mkubala ana, malinga akalimbikira modzichepetsa mchikhulupiriro, mchikondi ndi mkuyela mtima.